kuweka mbili nafika hapo usichoke no usichoke ndani ya siku kambili na kupeleka shopping mo usitonde ndani ya wiki kambili kuna hela na ipata so itoke ndani ya miezi miwili nitakupeleka upone home usikonde yeah usikonde nilikuwa busy tu na kazi nilisinzia mapema juzi afya simu ikuwa na charge nikamkia ofisini kazi ni nyingi mimi ndo nkawa in charge half weekend nitakuwa shutdown maana wazazi wananihitaji
uongo eba na uongi uongo uongo eba na uongi uongo uongo uongo
Najali sana sio zako so sometimes what I have to lie nikisema kile ambacho we unahitaji kusikia unaweza die ubaya kila ambavyo mimi nitajibu we lazima cry si unajua nakupenda lie haya makosa I don't know why plus nikikupa kweli mtupu kesho tutondoka mpuku tantia aibu nbaki mtupu ntasimangwa kila group UFI manza by the way leo usiku ntakuwa busy afu kesho kutwa nenda marathon takumisi le kichizi
Eba na uongi uongo Eba na uongi uongo
Spending, spending, baby. Wanna spend, I'm getting spending, 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 baby.